merewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora humura wawurushe uremerewe birarambye witinya 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 irabishoboye witinya 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 irabishoboye yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora witinya 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 irabishoboye yizere 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 izabikora humura
wawurushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye
uyizere
uyihanga amaso ibisigaye izabikora
Ganire mwibaze ibyejo ibyejo bimenye imana nimukiganire mwibaze ibyejo ibyejo bimenye imana nimukiganire mwibaze ibyejo ibyejo bimenye imana mukomere Imana yacu irakomeye mukomere mushikame Imana yacu irakomeye mukomere mushikame Imana yacu mukomere
mukomere mushikame
Imana yacu
ukomere
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 irashoboye
ukomere
ukomere
ushikame
ukomere
Mukomere
mushikame
Imana yacu
irakomeye
mukomere
mukomere
mushikame Imana
yacu irakomeye
mukomere
mukomere
mushikame Mukomere
mushikame
dufite imana
yacu
we know
we know
usange Yesu
zani
mitwaro yawe
zani
mitwaro yawe uri muhariye Hallelujah.